Yande joni ritani min tay sappo e je studio kalangu habaruji fulfulde. Kore jagnale modon ko don julle jan hande habaruji fulfulde en kalando filla kon darto hono ribungol rewbe le maternité ji do enda leddi Niger ilu go le utulena hoji lawol njoho farima fu watne do fisabilillah dundu kon region mo maradi no kuje dimete denda fu wiama golle de fudda man he hore mu en nanan ko heddido mu Parafila, favor John Dabaji to connect to the department Chinta Barade, one region more Tawa, no connolati to Dungolo with December. We are Madabaji Mabe Kyodifu, Wakadimo Kalto and no Fota, and now a large Oden and Fila, Kaina no one of the Italian Hika. Yeo Tarman Pinus Tido Kalanguhalta and Hala, Batingo Loctorobe, Kaja Safari, the Loctorore, Yade him by the good Latin and what Loctoroje. Non sabi no kuje chapande jeego e joy kanyon ko himbe munu rewbe worbe jangina famina do fi safareji ko to dawda hakkude beengu kanyon e sawtu himbe Sumana Amadou kanyon nyal na on janka ko to habaruji furfur ko puddirte ni woni to enan ko ta ci wurno wongole yi fawar jondu konda ni hono departement mo falme commune fawar jondu konda mo falme don wonno to fa hande ni juude go lewru ut war dit lewru ut jam on endan wolde wadi hakkul bi wurbe endan fa ne goto mayi sappo enadu kondam barmi sanne dum wonno ko mer falme o enda halani hono halnimi minen be en noni fa ne du o wiidu kon edo law goto go gendarmerie kanyum woni ko warnaata hakkul mabbe gam batte sendu debbe wadi du kon himbe hewbe nangabe uddowa nene ne kadu ko tacino yorno kaldu en enda ni hono wonana ni fa war jondu kondo ni hon le departement mo falme ton joni badi baldi neena ko wolde de victory be biidu fa hanen gendarmerie non to enda no dar no kuyde fu no wido wido kanon woni hono fa hanen no ko dejjineke nani yarno biirno en har filla ko dar to hono rewbe yohobe fa beenoma dundu konda wi am ilu go lewru utubnaade de no gay wonno ko fawar jondu konda ni gomnati leddi Niger hoji lawol gam batte hono hokkude rewbe endan hono lawol ya beena tawe yobata hunde fu fa beena fa gasa dundu konda ni hisama en der region mo maradi wi am der gallurne endan maternité ji kamon docteur rewbe remoto enda fu hono wonno golle no wirani enda yorno bandimin mohammed mamma yeewde mbitedo ibrahim nakaka latir kanyum ko hawji no
Je peux confirmer que l'activité.
Mido wawi tabintinande himbe ko neddo yobata cede fu de debbo wari fa beena loctorore debbo fu wari beena der loctorore de gomnati do der leydi meden yobata tammal gomnati kan yobata cede ko andano denno debbo de wari fa beena loctorore no wodi aregom hano gang e ko nandi titta betadin de rabbinol halani are de nawtorti wakati debbo wari fa beenudi are de du handen gomnati kan yobata cede majji dede codama sai gomnati su ita cede den misali cede de du hano cede dimki den ujunere no e keme tati cede katare e gang ko himbe biata dundu keme jetati no golle loktorojo garo wallira chawdo on rima ondu kandu keme joyno cede de non de kawrama ummoto ujunere e keme tati bi a
4500 la kushima
Harfila cella ni faware jonto en nan tesawa kandu loctorore mudu hebbi safareje goltirde safare ko watto hono ciede français fa milioji sappo e tati ko lati du konani hono himbe jangannobe don endan wakati dubi ujune keme jene chapande jetati kay gon ko kawri ciede sodi kulle den endan gabbate wadande balla wuro gon en dum wono ko faware joni docteur Murtala Bura lati kany woni mawdo loctorore endan o halani bandi mi bitedo Saidou Sanke e do fi onno yari
dohol ko dey shinaki tara turanci
arande ni no wodi are to min gatta cukabe rimabe illa wakati mu en jottaki gambe beyda wurude faabe cembiida min gadda namadu kaden leece jeddi to tawrabe gawure garta gollani no wodi fa hande leso e arem nawtortengo de himbe no gollani no wodi fa hande ko indirte ventouse der francire nabi en are nawtortede de suka heppi wurtade reedu inno are dedu miden godi haaju majje sanne gan didi tammin goduno didi indu kiddi golle majje bela de rabbinol halani dum woni are de min gaddana gam wallirde loctorore aminde min jetti du sanne himbe gaddan be min ballaka de alla jabi du min gollirande himbe nafu sanne
jami an khaydu sum kama yende kamata
nanni kenyan do enda ni hono leydi Niger hisama ko watto hono himbe fawar jondu ko do joyon ko yira ko heydi hono nyaw coronavirus ngu endan dundu ko nder gallu nyemedo tan nene ne kay du wonno ko ministère hawjine filla cellal bibe adana ka won ko andin andinorde endan hisade hande de en ko to himbe ujuna sappo e goho e hembre sappo e tato kay won ko jewana nyaw coronavirus tam himbe ujunere himbe hembre e chapan joy dido kay won ko tawda nyangu endan chapan jeego e jeno kanyon ko nyangu wari chapan joy e goddu konon gonno chawro ujune e chapan tato dido kay woni ko chawri dadi koti wuroji mudu en yorno andinorde faminiri nonni faawar jondu kono ile habaruji di endani no tawadu kondam arfila ko darto cellal jonka dabaji departement mo cinta baraden wona region to enda mo tawa ko latidu kondani wakati mo kalto enda be mbi wakati ci kewdi fu no tawe dabaji di endan no potta en nawalaji kewdi latni di sakula yaade e durobe be endan isa tazard latir kany woni horejo faawar jondu kono sarus kaw jido filla ko darto durngol departement mo cinta baraden o halani bandimi alamin washar no dum woni yar hitande hikka
pour en tout cas le premier semestre
der lebbi jeegom arani din nyawuji dabaji bangudi do der departement amin o der mun ni no wodi putte burtotode hunduko dabaji misali bali nyawu riru be e bali euro dabaji euro dudu ni fa hande de en dari dubi mun tatini hande kono tawa der cakantadare amin de gan tugal ko hisina dabaji din euro du wala hande dabaji didu de nangi safare ni min jarnata di faadi nyawtu amma nyawuji dito ka kay miden godani dum tugal bati tugal endu min kebiide sanne ko hejora misali bati tugal o hisina dabaji bunya riwru e putte bangoje hunduko endu dabaji mawdi dinni nyaw wangay sanne der majji handen sayni koti ko woni no nangadi dundu min gadi safare majji denne fa warde handen de en dari dudal dabaji din saybi en cellal majji no wodi sanne
se porte bien dans l'ensemble
nonni faar joni e do miccita dubi chapande jeego ko leydi Niger hewti hore mudun julde mudun wadama do endan ni faar joni altiner tati lewru utto dubinade nogaydi enda do gallu nyemedu konda ni hono horebe gallurde enda hokki faar joni ko wete groupement woni hono pelle e faar jo hawrindeji mawdi latir ka en golla do fila ko darto wurtingo laddeji ko watto ledde hono pamare ujunaji hemre gam batteye awe e nokkuji kewde der gallu nyemede enda dum waddini ko faande ONG Agir waddobe ballaga mun yaade e ko yarto ladde yeso e ko yarto himbe yeso hoji ledde ko watto tema der ye awe e l'école mbietedo faande école normale Sadu Galadi ma dana gallu nyemay nani ko faawar jondu ko mbita hamani dari latu kawno horejo hono ONG mbitedo AEDD o halani bandimi Michel Dedji
notre structure a célébré la
fête amin deni do der huere nyamay wadi julde awo ledde den enda ton der école normale Sadu Galadima dundu gam beedude dimma ledde tawade der lokol o enda e fa handen ko watta no kurden woda odi du hebo ledde ko watta ledde hemre e ko deki kammin awi kenga himbe du de en dari de gonga balliri golle den du budi ko weli kandu kan woni ko ardido hawju huere nyamay e horem wari do kanko e gollidobe makko gan hiude ko min gonmi ngada golle amin dedu belimo sanne miden jetta warbe fu nangani min awude ledde wallirde non der duru ga helude sembe tenere gondo no bonna ladde jaaye meden de awol majje du no nafa dundu sabi ko mido watta dani yaade himbe leedi meden suka mabbe yaade mawdo mabbe ko watta be durwi neddo fu awi lekki ga renude ladde jaaye meden
pour développement de l'environnement
nonni faawar joni a filla ko narto odo batu awol ledde gol enda hitande hikka hoja kana do filla neddo fu waddi ballaga mudum e do fiko narto hono mojjinde ladde waddi ballaga mum ko watta ko tay battale lobbe ngadi dum wonno ko faawar joni horde gouvernement Brigira fini ardi ono gadol batu mum do enda gallure nyemay dum du konda ni gam batte wadde awol ledde nokkuje kewde nene ne kadu konda ni hono gollal faawar jondu konda nyemay nyaala e do fi nyemay laato ledde kewde neddo fu tawre lekki mudum dun don du kondan wadama golle mudum gam batte alla e hono hawrde golle di enda fu gam mojjende galdure nyemende en dun du kondan wada kanani e do fi ko darto faawar jondu kondan hokkude darja yaade e faande laddeji men e jaaye men kanyum e mojjingol galdure nyeme ko lati galdure lamor le Niger nonne fa hande ele habaruji di na tawadu kondan seni en dari ni ar filla jandeji mawdum woni jangirdeji mawdi ko ete universite ko gomnati kanyum jeyi do wonno to favar jom ho ina labi kesi e le savar ministeru be ko wadi chapantat lewru jiyé do enna galdu nyemé be koji lalu ko wat ko tawé université di enna watné hon tagadiji mun kany e labi mun lato hon université fu dum won jangirde mawde fu no waawi wadde kulle mun de hore mun ko wana kulle deto nenna ne ka dum don du wallam be kebbe ngado jangirdeji mabbe jangirdeji mabbe di enna no hanru en wodiri nenna di do labi di koja nama du konda gam batté hon beydande sembe yaade jande e luguddugol andal yerno gouvernement leydi Niger hojiri dum e le fi ko darto hono teddinde e wattande darje yaade jandeji mawdi di leydi Niger. Assalamu alaikum sakirado jango andani
alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirdo harton
ah basi fola rezo oni woni woda hande fesseda
minke yami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fillamun no sadi selne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
den ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadornan duka har puufe makko dendam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri anke ni alama ko wala heberne bolum kan woni he makko
ah den sakirado accu mi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani ngada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du kondani nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yian doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du kondan cellal kelol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysiada kalay kawma o tefa du kondani hon ko watte ko sumoto hunuko e hinar do endan ko kama o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
dey bandiraawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyar fu bodaaki fe goto no
subhanallah den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telephone o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe
Ninja. Yewtal men pindino en kali hala mudun dartna filla hono wallude rewbe kanyo himbe fudani battinde safareji dun du kono wada kana ele departement mo madarum fa region mo maradi don wonnoto ko watto nokuje chapande jego e joyi rewbe worbe hoja yara jangino faminowa noy safareji di himbe bawi goldurde gam batte watto dawre hakkune bengu e bengu kanyo e faane safareji eno noy golle maji yarto dum wonno ko be kitabe pamina Mohamed Bako lati kanyo o yo gollole electorale enane madarum fa faminiri yaade bandi mi Mohamed Mama.
Nous sommes venus former ces relais.
Mingari ekintinde joddinaabe der ci'e nokure loktorobe gambe andanobe kokkira himbe chakantaraare den safareji di eto arano gorobe gadante gon do loktorore go wadeti eto didabo gon kankay fotebe gara do loktorore gan safareji din nokebo donda hadde mabbe ekintino lo rewbe golduni dermu miden nawtoro labi koydi gan famtinde be dundu ko watta to rewbe nusu chukabe mu gan de en dadi ni nusul chukabe gol no tawe der kulle gaddanoje rewbe sadormaji sanne ko darta cellal mabbe kam e cukabe mabbe fu misali nyaw cukabe welabe na mayde innirabe gada beengu na wakati beynata rafi wattude dawre du na bi an wakati caka beengu e beengu no torra rewbe sanne har ko darata cellal rimuru mabbe denne handen sigila labi wattude dawre no walliran rewbe be no nafam e
quelque chose qui tombe à point nommé
rewbe ekintinaabe joddina no kure loktorobe be dume kawkudombe ko watta e gada golle de
voilà donc nous mettons au but du monde
minen nabi am fedde aminu sutura no wadde safareji wattude dawre rewbe kokke misali kinije wattude dawre kanfu e batte nabi en kure majji kure dedu gadol mun tiida niden gadana rewbe joddinaabe be der ci'e nokku loktorobe ekintinol do majju
kan arrive a apprendre au femme relais
rewbe chakantaraade hakkiloji mun be no towa e notaraade safare iduna
exactement c'est ça tombe vraiment à point
bon hakkiloji mabbe no tawa e nawtoraade safareji wattude dawre di ko ekkintinol goldu no wade wodi sanne gam fadda ekkintinol gol wade na ko hawrine wada himbe kalana himbe du pami nafakka ko bi afu gam wala mo andana sadormaji di rewbe tawda har ko darta yaha wartaji mabbe loktorore dum fudu gam hebude ir safareji di loktoroje dedu godde badaki badide dendu de rewbe ben gari sayde kedake dan no tawa jamaare sanne to ekkintinol joddina rewbe beedu nokku loktorobe waddi ko yirna no wodi dum baati e gom gonde no jama min joddina dum en iri rewbe be amma joni ciede gala loktorore na burde bo irka kan en min goni mi en gattana iri rewbe be ko watta safareji din kebo wakkati fu tefa
on rapproche le produit de la population
e do ko habru mi fulful tili sembe assalamu alaikum mbalen to jamwali.